We've had a bit of a, I had to just turn my light off. But, hei aha tērā, we are here with Pangaru Pangaru in the whare e hine, mihi atu ki te iwi, ko Waikoe, and where are you from?
Ko Iripare Raukura te taito, ku ingoa he uri tēnei no te raroa ki Hokianga.
Ka pā, e tamano hea koe, ko Waikoe?
Ko Papihia te taito ki ingoa no te, he uri tēnei no te raroa ki Hokianga.
Ka pai, so a little, I heard a little bit of a kōrero that used are twins. Is that true? Oh, strobe lights in the whare. Anyways, so is that true you're a twin?
Aye.
Oh, what's it like leading with your twin brother?
Annoying.
What about you? You got anything to say over here?
Yeah, definitely annoying.
It must be hard, trust me. I know what it's like working with my brother. Heoi! Hey, which one of you is older? I got a paku pātai for you. If you could switch bodies with any haka person, who would it be? You first go.
Nah, skip.
Okay, you first go.
I would have to be Kawariki.
Oh yeah, Kawariki Morgan. Oh, yeah. Oh, you want to swap bodies with Kawatuku?
Probably, yeah,
Ngāti Marama Jones. Marama Jones, yeah, e mihi ana kia marama kuia taku me ki taku boss, no reira, e mihi ana kia koe maras, e mihi hoki ana ki te hunga e mātaki taki maana, he oi e te iwi, mo tēnei wā kia hoki anō, kia korua, e heni e pi.